Monkey Forest Karakata Tua, Softy Baton, M-Soy Lugalize, Mix Sense, ni daddy ni suspect. And with a matari magia yote kwa wazi, no switch no surrender, meya yote wazi. Nyele maku nyele marasa, meya yote wazi. Ayi, ayi. And with a matari magia yote kwa wazi, no switch no surrender, meya yote wazi. Nyele maku nyele marasa, meya yote wazi. Ayi, ayi. Ni fake rapper, kile madaku badosi. Madejo wazi, nyogu nyogu mbata, ile besiki kwa dosi. Madejo wazi, nisiku zangwe kwa ngwara ngole nyeda bosoni. Madejo wazi, kwa rap gombo fiso, stile kapala ndaritia. Madejo wazi, traffic officers, kitu kutoka taka driver driasi. Madejo wazi, nyipangba nyifinda, kumbe smesu nyijila. Madejo wazi, nyibadimba kora sisi, nyijua nyali ngwanda. Madejo wazi, Mix Sense beat ringba, odondo bamasi. Madejo wazi, I run FCC, kid dragon na masi kongolo. Madejo wazi, and with a masari magia yote kwa wazi. No switch, no surrender, meya yote wazi. Nyele maku, nyele marasa, meya yote wazi. Ayi, ayi. And with a masari magia yote kwa wazi. No switch, no surrender, meya yote wazi. Nyele maku, nyele marasa, meya yote wazi. Ayi, ayi. Ijonya pa malengo kil malengo fere na nyia. Madejo wazi, ijo tu malengo kiki malengo ture na nyia. Madejo wazi, ijo fuda pa jamani wala kimozi nyiswa waya. Madejo wazi, so blessed like Shaka, now in Zululand. Madejo wazi, blessed with the skill, lances to kill. Madejo wazi, my code is 007, nobody can diss me. Madejo wazi, I'll never retire, but I'll rise higher. Madejo wazi, extraordinary, most legendary. Madejo wazi, and with a masari magia yote kwa wazi. No switch, no surrender, meya yote wazi. Nyele maku, nyele marasa, meya yote wazi. Ayi, ayi. And with a masari magia yote kwa wazi. No switch, no surrender, meya yote wazi. Nyele maku, nyele marasa, meya yote wazi. Ayi, ayi. Ni fake rapper, kile madaku badosi. Madejo wazi, nyogu nyogu mbata, ile mesiki kwa dosi. Madejo wazi, nisiku zangwe kwa ngwara ngole nyeda bosoni. Madejo wazi, kwa rap gombo fiso, stile kapala ndaritia. Madejo wazi, blessed with the skill, lances to kill. Madejo wazi, my code is 007, nobody can diss me. Madejo wazi, I'll never retire, but I'll rise higher. Madejo wazi.